Mwaramutse neza dususuruke.
Muraho neza. Amazina yanjye ni Rukundo Reveriane, ndi mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Ngoma, umurenge wa Kibungo, akagari ka Cyasemakamba. Ndasuhuza abarimu dukorana mu rwunge rw'amashuri rwa Gahima, suhuza umuvandimwe wanjye Muvunyi Ibitegera Terere uri Kampala, ngasuhuza na muzehe wanjye famiye ya Karemye Felicien iri muri Belgique, umubyeyi wanjye Kamurangwa Pelagia uri mu karere ka Ruhango intara y'Amajyepfo. Ndasuhuza kandi n'abana bose twiganye muri ofisiyeri i Butare, abana bose twiganye mu ishuri nderabarezi rya Kigali Kiye mu ishami ry'Ikinyarwanda n'Icyongereza n'Iyigandero, n'abandi bose banzi mu bamere indirimbo Urungano ya Rugamba Sipiriyane, ibashimishe, ndabakunda cyane. Ntibagiwe n'umufasha wanjye Kayisenge Claudine, nawe ndamushuhuje, ahari agira ibihe byiza. Murakoze cyane.
Urungano ni nyinshi cyane, n'amashuri torero urimo aho ukorera, ndetse n'intambara aho hose ni iwabo w'urungano. Nta n'uwacikwa ngo ateshuke cyangwa yirengabirahire yuko azibera uko adataramana n'urungano. N'umugambi twubaha, n'umurage twimitse, Rungano jya mbere, Rungano sugira, Rungano mwibuke mwizihize mugeza. Narwururi kwinshi nabakambwe bizi nyinshi utubando baba mu rungano, mu batoya indirimbo n'urungano, mu mikwerere niyo mbyino, mu bihumuza niyo mvugo, ntawutatira umutwe mwiza w'urungano. N'umugambi twubaha, n'umurage twimitse, Rungano jya mbere, Rungano sugira, Rungano mwibuke mwizihize mugeza. Burya ni igihango ubinati, umbe ni banga wanga abandi kiramusarika, n'ukuremeza intambwe idacubangana, nawe uritunga igicagate, nawe uricagura mw'ijuru, usanga isesuye isendereye urubura. N'umugambi twubaha, n'umurage twimitse, Rungano jya mbere, Rungano sugira, Rungano mwibuke mwizihize mugeza. Ni inkokoti ikomeye niyo ukonje uhinda umushyitsi iyo urusanzu uhita ususuruka kandi umwe muri rwo ni nk'umwasebengegeza iyo urwinjiye mu mera nk'ishashi ridacumbeka ngo ribika rusanga wakirana no mu mwijima urihumuri n'umugambi kubaha n'umurange twimitse rungano rya mbere rungano tugira rungano mwibuke mwizinde mugenza
ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA radio yacu address radio yacu @gmail.com ohereza nimero yawe tuzaguhamagara ususurutse inshuti n'abavandimwe.
Nitwa Nyagasaza Jean Marie Vianney, mperereye mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Huye. Mbere na mbere ndasuhuza abantu twiganye muri Université Nationale du Rwanda mu gisata cya Electronics and Telecommunication, harimo uwitwa Vuganeza Patrice, Ingenieur Ngabonziza Charles. Ndasuhuza inshuti zanjye cyane cyane nkunda harimo Bizimungu Thomas, umugore we Mama Josiane. Ndasuhuza n'ababyeyi banjye, abo tuvukana, Mama Sharom n'umuryango we, ndetse n'abandi bavandimwe bari mu Rwanda ndetse n'abandi bari mu mahanga. Ndifuza gusuhuza abantu bose banzi cyane kuri ayo mazina navuze, ugabo nagira ngo mbature indirimbo y'umuhanzi Ben Rutabana yitwa Iwanyu awitwaza impamba izabashimishe cyane bose. Murakoze.
Iyizi tudayisiga uko twayisanze iwanza ibigega tuzajya n'ibigega uzayisigira ibyo wayisanganye.
Iwanyu, 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 na we.
iwanyu
iwanyu
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu.
Nitwa Fra Desire, ndi mu gihugu cy'u Rwanda, no murenge wa Jari, akare ka Gasabo, akagari ka Nyakabongo, mudugudu wa Gitaba. Abashaka gusuhuza abavandimwe tuvukana, abanyeshuri twigana Sinafoe MCE, aba nsuhuza n'abafana ba Rayon Sports bo mu Rwanda. Naba Manchester United, abakinnyi namwe mu nyakiri, indirimbo n'abasura ni Power of Love ya Celine Dion. Murakoze.
Desire, na urakoze cyane.
Namwe murakoze.
As I look in your eyes, I hold on to your body and feel the truth.
Ijwi ry'Amerika turasusuruka. Duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagare maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nitwa Ntezimana Innocent, ndi mu karere ka Ngororero, umurenge wa Hindiro, akagari ka Mparanima, umudugudu wa Kiribata. Ndasuhuza umuryango wanje, ngasuhuza utazi Rwanda Marcel ari we pare wa muri Batisimu n'umuryango we. Ndasuhuza abagize korali Kristo Umwami yo ku Kicukiro twigeze kuririmbana. Ngasuhuza n'abandi bose na mushiki wanjye uri i Kigali. Ngasuhuza na muramu wanjye nawe uri i Kigali. Ngasuhuza n'inshuti n'abavandimwe bose tudaherukana. Abo bose ndabasuhuza mbabwira nti mukomeye cyane. Noneho indirimbo mbatura ni indirimbo y'umuhanzi Knowless bita ngo Darling. Kabiri murakoze cyane rero, mukomeze mugire umunsi mwiza kandi turabakunda cyane ku Ijwi rya Amerika.
Ye no se natwe turabakunda pe.
Oh yeah. My baby teach me mapenzi nini nionyeshe kwa mifano na vitendo nione wako upendo. My baby teach me mapenzi nini nionyeshe kwa mifano na vitendo nione sana moyo nimekwama nifundishe mama ili tuende sawa yani tafi kila utakalo sema ili niwe na wewe.
Ikiganiro cy'umuziki dususuruke ni kuri radio Ijwi rya Amerika. Facebook VOA Radio yacu, address radio yacu @ gmail@.com. Nshuti, mwibutse ko ibiganiro dususurike byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Ahanditse ibiganiro umuziki. Dushoreje ku butumwa bwa Kabalisa Florent w'igitarama hasigaye hitwa Muhanga mu Rwanda. Arasusurutsa abanyarwanda bose abari hanze y'igihugu n'abari imbere mu gihugu. Abategetsi n'abategekwa by'umwihariko arasusurutsa abimbabare n'abanyantege nke, abarwayi n'abarwaza, abafite ubumuga, imfubyi n'abapfakazi, imfungwa n'impunzi, abashonje n'abakene, abashomeri n'abandi bose bari mu buzima bugoranye. Kabalisa Florent abatuye indirimbo Arc-en-Ciel ya Kizito Mihigo, ati namwe abanyamakuru ba VOA ndayibatuye kandi ndabashimiye. Kabalisa we, natwe turagushimiye cyane, ugire wikende nziza. Namwe mwese nshuti za dususuruke hano ku Ijwi ry'Amerika turabakunda, weekend nziza, mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio yanyu, murakarama.
Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda, apporte-nous l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance, arc-en-ciel, appelle la lumière. Arc-en-ciel, viens visiter.
Oh, Ngwino Yesu uduhe kugukunda bityo natwe dukundane nyabyo udutoze kubabarirana tukugire inkingi mwikorezi udutoze kubabarirana tukugire inkingi mwikorezi Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père. Jésus-Christ, la vérité de Dieu. Jésus-Christ, le chemin vers le Père. Tu es la vie, tu es l'éternité. Jésus-Christ est le chemin vers le Père, où tu es la vie, tu es l'éternité.